le magazine parlant de l'environnement.
Gonga jati nyibi anangunde buitaade sanne chapande duubi joni e dum wada do fa sanne do wonno ko himbe gombe le ngurmaare ndi e sigaaso kollectivité ko buri hewde nyibi malifu le den kuje ngoni
ya wadde qalana isalamu daga
no mi gonno sukaabe ne wakkati fu so mi jehi no ladde to min jannodi touristi ana warano yawde di idi kewino bazanado yimbe faahi fu ngore mu ana habino e majji ma ila 2013 tagal imadraj ngati ne hitane 2012 min taykike nyibi seeda kidno doori wittina waram ande nyibi di ana waranno do sabi ladde ne ana wonno do e be kebanno ko bi nyaama basi fu walaan gal nyaloma hande fay huune walana yimbe be hol saku dabaji mi anda fu hudu sabi dum miden jiannodi danyer ndiya bazana to e garanno so be njara ndiya idun nal men sanni so gongo sabi mobe ame ana wonno hannude mi wiire so nyibi fuddi timmude dum wana huune ko moddi mi mi demo mi de wawi seraade wiire nyibi di muti yerle nokko amen do ana heba duubi jeego ede garanno do faahi na ila duubi didi jom gotel tan woni ko min jeta do hakkune hitane 2010 e 2011 nibe didi wonno do garo noji de ladde na heba wakati jom gotel tan woni ko min jeta minen kam anda fu
anta do femi yake ko ni wa akerakile ye
e wi direction nationale eaux et forêts hein ko sabe bindum ana heewi do mudum be limti wayli tagol wattu fu e tawede horebe de gollide collectivité won dabereji bamade colonel michel coloma chef division aménagement des aires et conservation de la faune son habitat les directions aux forêts hein que des collectivités
ces éléphants
sabe rafinde na ko nyibidi ana wari adu tawere mudu fu ima daraja na wondi wadere yalla edi keba renede mine e goldibe ame mine gondi wadde ima daraji do dati mudum yalla mi de keba renede di won brigade mum juini to kino todo haybude nyibidi yalla na hada yimbe be warde di na sutude di yimbe le ladde ana wondi janginede do dati mudum dum fu yalla dena ko maji ana heba hunchenede ho
andin do kabaru hawalu nagali andirteedo Muhammadu Sanogo yetti imadaraji gondido walade ka fu etawet e makko dabereji no nyibi denirte an hani yewtede timugol majji an way wadde kutteji do hawalu e kulle godde ngurde leemu wonno ko nagali andirteedo Muhammadu Sanogo be diwide kasen
kidi moddi hakkune yimbe dabareji fu an hani fiere yalla idi keba renede di nokkulo yogaji di kaybe yalla idi keba heewudi haybugol majji yalla idi keba hewde to woni rende e yude nokkule to yimbe be buri hewde sanne dum do e dato lobbul dum ana wawi latal sababu wartirde di min kam mi emili ana moddi yoga e nyibe di nabele nokkule to imbawi rentude fadi kewa yoga e majji nabe rene sawre yalla idi keba hewde so di puddi hewde idi mbawi wartirade nokku mu'inaado kamar majji
mi kintindi wida hitande hikande nyaloma kejanaado nyibi yambina ka do mali do e wi amadou so horaj projet kumini do kabaru nyibi ko sabe bini dun sabbe ngala bawde faabe jimmino golleji mudon ko beedi wida den kuje mbaba yottede sabe len kuje nyibi di ngoni do rafinde nagu ana wodi do kaduden handen yewtere parlon de l'environnement kale hala hawalu ono etiabu lamdo holli en yontere warode fangaten e yewtere wonde
le magazine parlant de l'environnement.